Energy Papi Bella Beats become energy. But I'm Tina, we shall be like we. Abatoko nyoko
get to say the Puka Chivia.
Let's
come for a kama chick
on it.
Yeah, yeah, yeah.
Got up that tuntu. Baba na baba kuru kuri shapo jumbo. To left kamu pime. I had to move to pime, but you never try to be.
Ngayari rapo kuchu kushana kisa tutu ni chombo taipi. Kefu tu kochanga sifa kuulisha upeze maji.
Mupopo mupopo lelolo kufiongolo vaisula loko mipondo. Janki pa shanti le panti ni checking abai sula koko ni teti. Biskila umwine wampila na lelo naikila mone fovale nila nganga ni stila. Yeah, watu punjangala defkali uku stepini wapulu muka ipwe kwami litukeo na vane parume ichaka ni kombo ipe la nipaga awatoko awatoko nyoko katuwa pita tuntu wewa na wawa kurukuri shapo jombo. Pime, ayeti mutu pime, bati levo taipi.
Ngayari rapo kuchu, kushana kisa tutu, ni chombo taipi. Kefu tu kochanga, sifa kuulisha, upeze maki.
Jenny Kareva Alisha Ngawazo Sanctari Evilia Ndo Alisha Gimu Fiete Parino Madai Kwanisha Ama Kero Yenu Matweno Parisha Daba Wata Wata Kweno Fide Waipusha Daba Potesha Masha Na Choko Valisha Umutanda Nariketa Kawa Geri Songa Matono Lusonga Niningo Sire Nangu Wasuke Cheke Sukuru Shomu Sana Choto Utupere Mare Tete 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 Kwati Niku Penke Teto Sere Puka Chinsa Kachinsa Kuchi
Gatua Pita Tuntu Mwana wawa kuru kuri shapo jombo. Tu left kamu pime. Ayeti mutu pime bati levo taipi.
Ngayari rapo kuchu kushana kisa tutu ni chombo taipi. Kefu tu kochanga sifa kuulisha upeze maki. Chema weta ringiro kufuka
na mapaka tine kami kufinga ni queen babi ngai koko futilanda
very dirty ni mumara ni sokanda most wanted nga mata pachipanda
tuleva kasa kaso kuchida chikanda mapati ya karibisha banji ta komanda
kombo klanji kapondo kakusaide I think tu apuisha renji kunda haide.
Music.com.